Nipo, niwe tofauti lando kama nilivyo na love kwa mapipo. Waneka rough neka simple, kwenye hendo mbako sipo. Na wakosea kila mara, mana siwezi kuimpress kila mwana. Unahisi tunafanana, the house mad, imbali sana hizo level. Nigali sana sina uwezo, ni wema sana mini devil. Ningumu sana mini dezo, na naza vipi kukataa. Walisema uwezo sina kuwa sana, za vipi kwa nangaa. Mana napotea kila saa, so ni chia na kosea kila saa. Kila saa so machizo no nifa, usagiza nwa sheta. It's a dear, oh my god, mana three house man. So mzuri sana ila nusu tu, so mwema sana ila nusu tu. So ngei sana kiduchu tu, na kosea wapi ni chane tu. Mambo mengi minafanya, na kosea tena sana. So usiku so mchana, so juzi so jana. House man, house man, house man. Wana kiba wana dead, niachane now. House man ni wenye ya be now. Wana kiba wana dead, niachane now. House man ni wenye ya be now. Au nacho rap no mwana mitindo, sifanye tena nyimbo, no na sifa nifanye mivimbo. Au ndo nijitwe kwenye mawindo, ama dem niko mai tuna fame. Najisahau, squeezing kiburi na dharau, na kosa heshima kwa wadau, napata masifa angalau. House mad, house mad, house mad. Wanataka niwe high, yani top top. Wanataka sijidanwe na cop cop. Wanataka ni furai, yani lot lot. Wanataka siwe mgumu, niwe sop sop. Na wakosea kila mara, mana siwezi kuimpress kila mwana. Unahisi tunafanana, nigga. House mad, nibali sana hizo level. Nigali sana sina uwezo, ni wema sana mini devil. Ningumu sana mini dezo. Mina hisi mwusha pasunga vipisi, najitedi kila namna ila nakosa tajensi. House mad, najua mengi nimemiss. House mad, najua mengi nimemiss. House mad, house mad. Niachane now. House man ni wenye ya be now. Wana kibawa na dead, niachane now. House man ni wenye ya be now. Thank you.